Ibraniyanko en surawol joweeɗi ɗaɓol. O Malkisadek, o laamiiɗo Salem, o ardiiɗo diina mo Allah joomu mangu. O hawri e Ibrahim sharel ko wartoyta daga konu, ɗum heɓi jaalorgal dow woɓɓe laamiiɓe. O barkiɗini Ibrahim. Ibrahim hokki mo jakka nder fuu ko heɓi to konu. Ma'ana arandejum ɗum inde Malkisadek woni laamiiɗo adilaku. Nden kadi kanko woni laamiiɗo Salem, wato laamiiɗo jam. Ɗum windaayi ko e mo woodi nyaako, ko maduujo, ko lenyol. Ɗum windaayi dow nyalnde daygol maako, ko nyalnde mayde maako, e mo nandi e ɓiɗɗo Allah. O ardiiɗo diina haa abada. Ndaare iri mangu ɗum o woodi. Haa Ibrahim mama'en meeɗen hokkimo jakka nder fuu ko o heɓi to konu. Nden ɓenɗon ɓiɓɓeeji Lewi ardiiɓe diina. Attawra wi'i ɓe jaɓa jakka nder fuu ko Israilanko'en ngoodi, wato daga to bandiraaɓe maɓɓe, ko nde kamɓe ma ɓe ɓiɓɓeeji Ibrahim. Malkisadek naa daga lenyol Lewi ƴiwoyi, amma o jaɓi jakka to Ibrahim. O barkiɗini Ibrahim mo Allah waɗani alkawal. Wala seko barkiɗinɗo ɓuri mo o barkiɗini mangu. Ardiiɓe diina ngoni ɓe ɗum hokkata jakka, amma ɓe maayoɓe. Malkisadek bo ayaare wi'i e mo woodi yonki, ɗon ma Lewi e lenyol muɗum woni jaɓoɓe jakka. Amma ɗum waawai wiki Lewi e hoore muɗum hokki jakka laawol Ibrahim. Ngam sharel ko Ibrahim hawri e Malkisadek, Lewi dayaka taw, amma e mo nder ɓandu Ibrahim. En andi sharel ko Allah hokki Israilanko'en attawra. O suɓi Lewiyanko'en ngarta ardiiɓe diina. To da kuuga Lewiyanko'en ɓen waawai wartirki yimɓe keewuɓe, da haala heɓuki ardiiɗo diina feere ummoyaaki. Da moye wi'ata ɗum heɓa ardiiɗo diina bo Malkisadek, na ardiiɗo diina bo Haruna? Ngam to ɗum wayliti kuugal ardiiɓe diina, non ma doole ɗum waylita doka. Mo ɗum metata dow muɗum, wato Yeesu, o ƴiwoyi daga wongol lenyol. Nder lenyol ngol bo wala meeɗuɗo huwa kuugal ardiiɗo diina. Ɗum tabbutuɗum o ƴiwoyi daga lenyol Yahuda. Nden Musa metayi dow lenyol ngo'ol nde meti dow ardiiɓe diina. Kanɗon haala ɓeydi wurtaaki e njayri nde goɗɗo ardiiɗo diina bo Malkisadek wurtoyi. O wartiraaka ardiiɗo diina ngam lenyol maako, amma o wartira ardiiɗo diina barka bawɗe yonki ki re'ata. Ngam aayaare wi'i, an a ardiiɗo diina haa abada bo Malkisadek. Ɗum resi doka kiiɗum wuttudu, ngam ɗum sembiɗa ɗum nafata. Ngam attawra waɗata ko ɗume warta kewɗum. Amma joni ɗum hokki en ko ɓuri woɗuki, ɗum gaɗeten kammunde dow majum. Laawol majum ɓaddotoɗen haade Allah. Ɗon ma Allah hunake wiki Yeesu warta e ardiiɗo diina haa abada, amma o meeɗayi wiki goɗɗo ardiiɗo diina non. Yeesu tan o wi'i joomirawo yaadake hunake, nden bo o waylitata ko o wi'i, an a ardiiɗo diina haa abada. Ngam hunayeere nden Yeesu warti tabbitinɗo alkawal ɓurngal alkawal kiingal. Ardiiɓe diina ɓe ndenno ɓe ɗuɓɓe, ngam to goɗɗo maayi sey goɗɗo nyamra Yeeso e kuugal ngal. Amma kuugal Yeesu ngal ardiiɗo diina e ɗon haa abada, ngam kanko ma e mo ɗon haa abada. Ngam non hande e konde e mo woodi bawɗe o hisna ɓaddotooɓe Allah laawol maako. E mo waawi hisnukiɓe ngam e mo woodi yonki haa abada. Nden e mo toro Allah ngam maɓɓe. Iri o mawɗo mawɓe ardiiɓe diina haanani en. O sheniiɗo, o walaa goɗɗum kalluɗum. O walaa hakke, o wurtinaama nder gaɗooɓe hakke, o maunina dow koɗume ton dow. Kanko na bo ɓen ton mawɓe mawɓe ardiɓe diina horiɓe. Kamɓe sey to ɓe shakkani Allah ko nde nyalde, arande gan hakke maɓɓe nden gan hakke yimɓe. Amma Yesu na non, o sakkani Allah nde go'o, jottinɗum ko ɗume nde o sakkani Allah hoore maako. Nden attawra e suɓa yimɓe tampuɓe ngarta mawɓe mawɓe ardiɓe diina. Amma hunayere Allah wari gaɗa attawra, kayre suɓi ɓiɗɗo maako gartiraaɗo kewɗo haa abada.